hata tu ni mchore, ila ndo hilo tena pendeki. Ama kweli mapenzi haya na mwalimu, wengine hata kuniona ni atimu. Hivi tuseme anangekewa, ama nyota yake kali ananizidi, ama mgini nimechelewa, kuna wengine wanamponda na mwita bibi. Ilianza kumuona mapema, enzi za mabanda ya sinema, alikuwa gani rafiki na wema. She's so cute, acha wanione mshamba tu, tutawezi kuipigia honi, umli na honi namba tu, kinacho nyuma na jifanya aoni. Kama unamjua
mtaje,
nani anemjua
mtaje,
kama unamjua
mtaje, akipeki tu atisimbie.
Basi kama unamjua
mtaje,
kama unamjua
mtaje,
kama unamjua
mtaje, akipeki tu atisimbie.
Zote to apatae, mwambieni mwanangu pula, mina mpenda mamae. Tena nifuni wa kuchanua, utasema samaki ngonda, hapo ndo nikagundua, kini kiliwaliza makonda. Wadala, dala, dala, mina shiba kula, la, 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 la. Anamba, dala, 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 anaitoka. Hakika yendo kiboko yangu, jua likiwaka ikinyesha, utembo na ugeshi wangu, getini kwake nilikesha. Mtihani wa mapenzi kuna aliyefuzu, sawa na unipope na useme unahuzu, na mtu kisha penda unakuwa zuzu, eti na wazaje kuwa mama zuzu. Kama unamjua
kama unamjua
kama unamjua you changed my life, I'm no play anymore. I see myself in love with you. Allow me to make you my wife. Te amo, I wanna spend all my life with you. Nishachoka kuwa bachelor, oh bachelor. Yepo maisha ya kisela, inanipa. Baby I wanna. Would you be my wife, oh, baby, I wanna make you my wife, would you be my wife, oh.
Download my mixes at www.hearthis.at/Pink Supreme Entertainment. DJ classes and events. Contact 0719-386-146. Anna and the real world.
Boy, you changed my life. Don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be your wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Let me turn away bachelor. Oh, bachelor. Mi upepo wewe bendera. Johnny Cooper. I wanna be your wife. I wanna be your wife.
Tutakula na tukikosa tutalala. Zimewashuka sura walojichosha na makafara.
Miamaji mwenza kuchura, unanitosha sina papara. Tuwanyoshe kama rula, wakijitosa kutuvagala.
Ayaya, kuolewa utarudi nyumbani kutembea. Ayaya, kuolewa utarudi nyumbani kutembea.
Ayaya, kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. O kuolewa tarudi nyumbani kutembea oh.
Mchana juani unatembea, utokapo ni mbali, uendapo ni mbali. Maranga mia mbebaji ya katokea, akushusha mzigo na kulelea. Upata fadhari pole na safari. Erasa kisiri tumi, yote tisa ila kumi. Umeonyesha maana ya upendo, sipo maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, wa kutolea gemacho siku ikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mina mumba Mungu wa kuline na kusimamie wendo pata wangunie. Sikusikwezi vipi mbona sikusiki tena, sikusiki ukilia, sikusiki ukisema. Niko biza na uja mani nimesha sema. Niko biza na baby na msalaba wake. Taubeba, 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 taubeba. Iwe kwenye shida na raha, ama kwenye shida na njaa, na kwa kundo langu majali.
Peak Supreme Entertainment and DJ Big the Baddest. We run the streets, we run the world. It's
zimia, umewekewa damu zinaingia, bomba likafunguka na uweza tanyanyuka. Mara daktari wa zamu akaingia, umepata fahamu na mwangalia, machozi yanakuamuka na tamani funguka. Erasla usifikumi yote tisa ila kumi, unanifurahisha kwenye tendo na unipepeza magendo. Ah baby, before I close my eyes, mina mwomba Mungu wa kuline na kusimamie, wendo pacha wangunie. Sikuzi vipi mbona sikusikii tena, sikusikii ukilia, sikusikii ukisema, nipo biza na ujamani nimesha sema, niko biza na baby na msalaba wake.
Bado nakosa nuru, yani najiona sipo huru. Napagawa siku zinavyozidi kwenda, najiona kabisa nitakufuru. Maana naishi kakunguru, utakuzificha mbawa. Riziki yangu papa tu papa tu, mala nilipe vingoma kupatu. Vipi ukija kundamani vya watu, mimi si utaniacha.
Mapenzi sio makasiriko, kwetu ni furaha tele. Mana mapenzi sio makasiriko, hata kama tukishindia tembele. Oh my love, baba mwenye nyumba kodi apige kelele. Oh my love, hata kama tunapanda dadali, mina we my love, yeti chetu chumba kina mavyo modeli inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila na wazo sipo kwepo ntaisije. Mweza kuna jua kama unapenda meneka moyoni, ila na wazo sipo kwepo ntaisije. Yona hofa,
bado nakosa nuru, yani najiona sipo huru. Napagawa siku zinavyozidi kwenda, najiona kabisa nitakufuru. Maana naishi kakunguru, utakuzificha mbawa. Riziki yangu papa tu papa tu, mala nilipe vingoma upatu. Vipi ukija kundama nija watu, mimi si utaniacha. Ukiachilia mbali mashindano, wanaonizidi pesa mwonekano, si lazima nikutajie mifano. Hili kama utaweza mapambano, kichondo kinanipa mawazo, nikikuposti biashara matangazo. Utaweza kukuchunga mbele za wenye mifunga. Baby, what can I do?
What can I do?
Baby, I'm gonna let you go, and I want you more.
What's up?
Oh,
mapenzi. Mano wa kwanza ni wewe, hadi marafiki zangu wananicheka. Na ukumbuka ushezi tunofanyaga mimi nawe, ndakombi najionea vibweka. Hata wakisema maneno ni bure, mana nyani alionage kundule, wanachotaka tuachane usurule. Watu cheke kiko wapi? Ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya. Twezi danganya nishamaliza. Kila lompaga moyo au tunze sasa liugawanya. Ona nilihanya ikaniumiza. Wewe unanijali, unanivumilia. Ukiondoka nitabaki na nani? Ukibaki nitaondoka na nani? Siwezi peke yangu. Yeah, mama ukiongeza nitajinenepea. Unaponigombeza na kuona unakea. Eti hatujapendeza wanatufokea. Me I don't care, don't nishakolea. Kipofu nishaona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho Kinyerezi. Bara mezi ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya. Siwezi danganya nishamaliza. Kila lopaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilihanya ikaniumiza. We unanijali, unanivunilia. Sifa yake kuringa. Ubahiri mwisho iringa. Wone kina kunde boyo na vomaga mandinga. Kajala wane ni tute na zote ni renji. Mweze tumetuma kala kitu na bado nauliza chenji. Eti kisa cha kumbimbia ni vipombe, chipsi na vikuku. Brother ukijiona bondia, kazi chape na mwakinyo ama kiduku. Tumara kipi na chobiti. Bauni tunanunua ili ikifika mida ya miti asija kasumbua. Dika, 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 nikudekeze baby dika. Dika, dika, nikudekeze baby girl. Dika, 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 nikudekeze baby dika. Dika, 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 nikudekeze. Unamtumia pengine hapati atamia. Kipindi unakaza na kumkaribia, mweza kwa na shinda na kumgaramia. Aki 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 pendacho iti. Pauni tunanunua ili ikifika mida ya miti asija kasumbua. Dika, 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 nikudenge. Kesha wakiomba tuachane, wanaupaka rangu pepo. Ufe nkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidisha tempo. Kila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Na unavyo nisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama.
Watoto wa Mombasa huko Kenya wanaitamani ngizi ya kumenya, wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apindui. Akina Kari Maskari wanakusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya, na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo, mudo. Yani baby umeniziba mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo.
Na isi kama menifanyi ya limbwa Taila ndo mapenzi si shangai. Yeah, maleri I don't wanna wanna ese. Nikuwa po chizi nishata Tata kupenda tila jai. Manana nipa mawe Wengenge Mala bichwa mala mwe Wengenge Kajaji muna kite Tengenge Iri mdari uchokozi Aona na 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 Macho nataza mambingu Amikono shafunga na pingu Kibari duko nje kuna wingu Minomo wagaga macho
Soto Mombasa huko Kenya Wanaitamani ngizi ya kumenya Wanajiuliza vipi umepenya Mbaga tembo apidui Akina Kari Maskari wanakusengenya Na vile uwajibu wanajitekenya Na ulivyo na sifa unanipa tena Yani mpaka asubuhi Kifupi umeniziba mudo Mudo, mudomo Mudo, mudo, mudomo Mudo, mudo, mudomo Mudo Yani baby umeniziba mudo Mudo, mudomo Mudo, mudo, mudomo Mudo, mudo, mudomo Mudo
Anataka teleze kwa ute Nikita pika nifute Ana nifanya sijute Anapai
Anapai Chumani kukute Anda kanta mbiri kukute
Kipele kimegeuka kidonda Usichanganye na ndele mweza konita konda Nina penda mara sisi simka Nikipitisha ulimi adi kwenye ziwa Bibi pinuka Kiku kichwa chini na changa nyikiwa Tena usiku siya tulali Nampa mambo adim adim dim Sio kimoko chali Mikono ipo kwa sim 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 Ongeza feni mama na sweti Tuchiwane kama kareti Ngololo malewa shaku shaku Siku rikodi mini jeshi somu ijaku
You want to get a
Tiki kimumu nya pipi utamwa kisiginoni Nchikicha nchikichi na shovu nja kichi leo na kesha kilingoni Nitwange, nipepete, nisage, nichikichi, nikande, niumuke Kilima, nipandishe, kibinda kowi kowi Kiwinda pori pori, naringa dori dori Mawinda chori chori
On the beat, kiddo choo Nipete na baba ni uwe Mina kuzimia Sizinguwe unisumbu wewewe Mabezi yetu Ya mimi na wewe tu Sisikize watu Wananongwa mbaya
Sifanyi kitu na boxi Usiku nipe shoti Ama ishike magoti Nileweshe mkomboti Mimu zako imesha nkolea My baby boy Kenda zako minta nyongonea Mimu zako imesha nkolea My baby boy kienda zako minta nyongonyea.
Acheni zaro baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Atajua lingabe
manara haya kuingiza ujue inapotokea. Unapenda vya giza giza kama ujanizowea. Mama unafanya tembo kutwa na dindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha kitonga.
Penye dhiki na shuruba pike kono ulinikumbata.
Piki piki upande uba popote lipoka nifuata.
Na bado wananita mzugaji sikizi hata ya kumahitaji. Sina biashara mtaji ulisema Mola ndo mpaji.
Panda nipande tumwage mbolea baby. Oh oh ah, ukitaka tena tutaendelea. Oh 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 oh, shamba mwaga maji ni mwage mbolea ma baby. Oh oh ah, ukitaka tena tutaendelea.
Dunia wake sipati hivu na waza mpaka na data. Nikikuliza nini dunia uwezi kunipa jibu, hapo ndo napata utata.
Muda mwingine unaweza zani ni utani. Ona vitu vizuri vyote viwe ni vya shetani.
Eti muziki shetani, pesa nazo shetani, mpira na pombe shetani, ngono na mihadarati shetani. Mimi ni Mungu yupo najua, toa nanifanya ninapumua. Kitaka sasa atanichukua, ila ninataka kujua nini ni dunia, dunia, dunia. Hivi ni nini dunia, dunia, yeah.
Wanaoishi kwa imani misikitini makanisani, uwepo wao hauonekani, hali zao zipo tabani.
Hivyo ulikuwaga wapi before hujaja duniani? Na kwa nini kuna kifo unapokwenda pajulikani?
Sawa, safari ni yetu sote, hakuna lokwenda na karudi. Japo kutusimulia kama pazuri ama pabaya, uwe tajiri masikini, kwa mchanga utarudi. Ninachowahusia tusiishi kwa ubaya.
Kuna kidude kinaitwa mapenzi, akijawahi kueleweka. Wakati wewe unalia, mwenzako huko anacheka.
Hivi ni nini dunia, dunia, dunia? Nini ni dunia, dunia?
Hello mama, leo nimepata kisimu chako adhima, nikaona tangalau nijue hali yako. Vipi kwa salama, yanadhumuni nijue kama umzima, hadi nimesahau shikamoo heshima yako.
Ingawa bado mambo magumu, ila sijachoka na pambana. Ulinisiga kudhurumu, ni makosa kwa Rabana.
Wasikudanganye na picha za mitandao, ukaisi na poto winume kila kukicha, mini mwanao. Ipo siku tatopo, nilisikiaga mnyomba isa yule fundi mao, tayari ameshao, ila yote tisa kumi mwanao.
Moyo ni nando wala kuwa mbali nawe.
I love you,
I say I love you mama.
Mama, I love you.
Nangaika ili kesho kutunze.
Mama, I love you.
mateke mimtundu ulinibe. Ukajitesha mgongoni upeke na uchungu ule wale. Nikisema nikusifie sifa zako sizimaliza, inachotema ni usikie kwa ajili yako napanga iza.
Mama sio mchana sio siku, kukicha na kwenda resi, ila nami nipo siku mola tanfanya wepesi. Chuma wasikudanganye na picha za mitandao ukaisi na poto winume kila kukicha, mini mwanao ipo siku tatobo. Nilisikiaga mnyomba isa yule fundi mbao tayari amesha ho, ila yote tisa kumi mwanao moyoni.
Shepu no namba nane, ah, nipende ni kupende hadi tufanane, kama kinyozi na nyembe upe tuzikane, hey, udoya ni feo, udoya ni deo, nie udio, menyama dipao, menyama dipao, nie udio. Oh baby lo 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 lo, your love is gonna make me go lo 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 lo. Anywhere you day I go follow lo lo, I gon' love you today, tomorrow ro ro. Oh baby lo 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 lo, your love is gonna make me go lo 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 lo. Anywhere you day I go follow lo lo, I gon' love you today, tomorrow ro ro. Baby come lo lo lo.
Ni kwenye shuka, dina nitetea. Mzungu kawehuka, mime mkolea. Laki makonde, laki chaga, wengine hadi wanywe pombe ndo nalimwaga. Unala wima wima, inatokea Kongo. Sinori le kwa jima, alimwagia kondo. Uno oh 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 oh, dina waokoa makahaba baba. Kuna walongo wa meno saba baba. Ili mtoa hechi baba, yani A, B, E, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Uno, za migando kama hautaki. Uno, vine kama unakanda chapati.
Asema uno,
nizungusha hati kwenye baki.
Uno,
mangate, basi kata taratibu tibu. Usijepata ajali. Unola chibu chibu, nina mkondesha zari. Unola reisi, alinaga mifuba. Ukena DRC, kuna varibuka.
Supreme Entertainment.
Ah, popote wanarimwaga, yani kinaga ubaga. Wejaribu kuchunguzaga, unondoli nalegeza chaga.
Uno,
dina waokoa makahaba baba. Kuna walomo wa meno saba baba. Ni utoa hechi baba. Yani A, B, E, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno,
Konde boy, let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa kucheza boli, mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama utani sinikanza kuima, Mungu sasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitini kaza ndani ndani mara hamu anavimba. Atapendwa na nani, Makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda, mana Mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper and I bless my family. Kule walo nicheka enzi na mbaga kanda mbili. Never usikate tamaa na Mungu anakuona. Never usikate tamaa, angaika kila kona. I remember mama told me, my boy, binadamu wana wema, takuchekiaga usoni ukiwapa kisogo na kusema usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema, jifanye ukumbuki uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, mara ghafla kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga, just your mipango. Yabulanti chopa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo. Mwambia tunapita, so niko mju. Najwa maisha safari, mi baro stefikaga. Long way to go. Ila nayona fadhali, kulala wakika na kula soka before. Debe kwalvizi alimbagara, tandika kimara na kariyako. Geto na kibatari, kiangazi masika, jombuwa jote vyako. Now I make my paper, and I bless my family. Kule walo nicheka, enzi na vaga kandamili.
Shawai kupenda ila wani too much.
Wani too much.
Nasi najelewa mama, I'm coming back.
Coming back.
And I draw my face, don't say mama face to you. And I do what we take, and we take on a little mwenyewe. Can you believe me, baby? Is that gonna talk about baby? Was that could you was it keep baby? Believe I'm in love with you, baby, yeah.
Anani, peleka, peleka fa. 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 Anani, peleka, peleka fa.
Anani, peleka fa. Anatetemeka kama na kifa, anataka ni mfa. Kalala kifo cha mende mtoto kama kafa. Hata kuchiki siwezi kabisa, ya miniganda sumaku. Tena tunapiga na mapita picha, kesho kwa teji za udaku. Snapchat, TikTok, tunakomesha tuwa knock knock. Kitu ipo safi, soft soft. Basa na voi lamba kalolipop.
Can you believe me, baby? Unakona taka cha mkwezi. Hita ndinga ujembezi. Uje na vitu flani vyo telezi. Fa fa fa.
Anani peleka, peleka fa fa fa. Anani peleka, peleka fa. Anani peleka, peleka fa.
Sometimes what you dream can be receiving. Na uwezi kuvuna usichoki pana. Thanks God for giving. Kito sikuwa na umeme wala kebo. Izi moja t-shirt na yebo. Iti leo na miliki lebo. Lebo kundegeni lebo. Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua. So ishi nao kwa tahagari. My sister squeeze ish.
shape wananunua. Wepambana upate salari. Kila usisahau pesa maua. So ukikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wakita. Nyeno mnanunua siki. Tulo kwa wanaki wa insta. Unafanya nyongeze bipi. Wilo kwa mata na lita. Mlini fanya sirazi bipi. Olo
jengumu nilizo pita. Mkani pana jina mkasema ni itwe.
Naongea naye japo sisi sauti ya nikianguka nitainuka tena so usishangae waitembo ana aso peke yake cause I know unapokiokota ndo kati ya kutuza ili kesho kisije potea na unaposota ndo kati ya kujifunza ni wapi ulipokosea kama siwezi kujibizana ila mwenzenu nimeumbwa na subra cheki madiri yanavyogongana nota yangu ni ribla una siwao ndo lotumwa kunitukana vicho vyao viko kibla tena siku hizi hata simbi sana acha washindane na ibla ase walo kwa wanangu wakita nye ndo mnanunua sipi tulo kwa wanaki wa insta unafanya niongeze jipi wilo kwa master na lita mlini fanya sirazi ziki olo
jiangumu nilizo pita mkani pana jina mkasema ni
changia msafi kutakata kifuani pawe dodo tena awe anatulia yani asiwe kiruka njia anipe nachotaka kitandani kwenye godoro
tena na ahidi nyumbani tarudi mapema bahati mbaya nikichelewa nitasema sore naye ni ahidi hata kwa gacha ndachema na manisha sitokongewa Maswari kankonida sipenda gimayowe
Kondomu wakikuta mfukoni asulize za kazi gani Simu nikapokecho ni asulize baby ni nani Kati mbona umeganda online unachati na nani Ata za mwizi arobaini akinifuma one tutani
Kama diki
Kama kimpata Kama kimpata
Nachotaka kuchiri wende Minapenda za wenye mapene
Minapenda Atuwe
kunidekeza paka mwana palegeza furuhu za kifimbo cheza ona mpenda
Soma kufuli ama Kenyatta wa Kenya ni kudanganye Mugabe ni uongo sio sawa hata nyota yangu menya sufuri sio akupata tena kula yangu tumazape sina mchongo kachawa what I believe in my no love you pull on paka moyo akauta vipande nimeumbwa na wivu mina wivu Sambofu, hakuwaga mchoyo Kutwa miguru pande Kwanza mapenzi ya mezalwa bombe Masongi kwenye majani Utaweza mwana wa mbonde ya memshinda shamkani Agiza nyama na bombe Atulewe tuende chumbani Nikupe mwagwa jangombe Kisiginu kiwe begani Baby ule ni Misuizaji kuzunguka Yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka One night
Konde boy, squeeze kupenda penda kumepitwa na muda
One night
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja
One night
Usijidanganye umemkamata Mtoto wa mujini Magoli mengi samata Hata uzame chumvini Ila kuna waze wa migodi Awabonga girodi Ujifanyi mjanja unachunga Ila ndo wanalipa kodi Atadanganya naenda jogi Kumbe yuko loji Weza kona jaza mimba Woko jimu na jaza bodi What I believe No money no law Yupo nampaga moyo Akaugawa vipande Nimeumbwa na wivu Mina wivu moyo wangu sambofu Hakuwaga mchoyo Kutwa miguru pande Kwanza mapenzi yamezaliwa bombe Masongi kwenye majani Utaweza mwana wa mbonde Yamemshinda sharukani
Si unakunywa tu mapombe Unajua nilipa nani Twende kakupe gula ngombe Ukaugulie nyumbani
Baby ola ni Misuzaji kuzunguka
One night
Yani nipe nikupe Kabla kuja pambazuka
One night
Sikuizi kupenda penda Kumepitwa na muda
One night
Yani akikupa kula Akisusa mwingine atakuja
Magamo, come closer and give me some more. Kama tunda lilimshinda Adam akashindwa kuvumilia. Sasa kwa nini tuitane binamu nina nyongo itakumbukia.
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najiuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo umezama kwake bila yeye sezi toboa. Nindo fundi wala hadake na tuanga na kukoboa
Alinikumbatia, mkono wakushoto kunigia Zika nipanda hisia, tanilipo chuchumia Madia katoka ameloa, ameloa, ameloa na mbua
amelowa, amelowa, amenyeshewa na mvua, mtoto amelowa, amelowa, amelowa na mvua, amelowa, amelowa, amenyeshewa na mvua.
Ameniweka kwenye chupa ndo maana natamba. Kwenye paparapu panawona washamba.
Enka mwanao wanya kuileja kunoa. Jachikuti la mwanao liduvali pamba ukakulyamba. Liduvali pamba ukakulyamba.
Moyo mezama kwake bila yeye sezi toboa. Mino fundi wala haka kena tuanga na kukoboa.
Alinikumbatia mkono wa kushoto kwenye gia. Zika nipana hisia na nilipochutumia. Maji akatoka ameloa, ameloa.
Chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Ya nini kurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Una kisichoridhiki, akili kisa ya nini tutoa nero. Nimepungukiwa kipi, kuna naishi, ninateki balaro. Oh, na ule utwando mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata lia zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikiria. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukonde kunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukonde kunifuatilia. Nishachoka. 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 Wacho kweli ni kwambie.
Yani kukicha vijembe.
Nishachoka.
Dara umaneno.
Nishachoka.
Umasemango.
Nishachoka. Wacho kweli ni kwambie.
Nishachoka.
Download my mixes at www.hearthis.at/Supreme Entertainment.
Kila donda lina historia. Madara ya moto majibu. Mangapi niliyavumilia hadi nikakonda kwa wivu. Kidogo jasho langu ulikidharau na kukinyanyasa. Utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Afadhali mimi nishakuzoea. Dharau mama yangu waje kukosea. Uwaga navuta taswira ule utumwa wa penzi lako. Pakara jona taira. Kuyahifadhi mabaya yako. Mchinjinga fegi.
Kuna matilapa nikapenda.
Upepo kwenye begi.
Au majina niyapenda.
Tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia.
My baby, spending my money for you, I'm ready.
kuchu saboti Tule kanga wako muweti Uwene donge yocha mwateki Kuna muzike kuna kutula Uwe kabia chono sifutula Tutaye kuleka wasiku na gula Ama nyogo inaka kusitula Kati wako kaka 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 Waktu waka waka kaka kaka Let me dance romantic like we 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 Osi oseka
I like you kaka kaka So clean and fresh Baby, buy me water, make a clean my face, yo. Me, I like you, get that water, so clean and fresh. Baby, come to my bedroom. Come to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Hey, only you that make me feel what I feel so right. Swear you the one, you got my feeling when you hold me tight. I promise I will never make you cry. For your matter, I go fight till die. You are the queen, let me give you crown. Now you're skinny, baby, sweet and brown. You are the reason why I switch off my phone. My baby boo, I don't wanna anybody call me when I'm with you. Girl, I like the way you do me, that's slow, slow. You never rush. I swear I'm not gonna tell you, give me more, more. My woman crush.
Baby, come to my bedroom. Oh, oh, oh. Welcome to my bedroom. Oh, I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Oh, oh. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Put DJ classes and events. Contact 0719-386-146.
Love us now, we became party now. I go fly you all the day to Argentina. Your body sweet, sweet. You got from China, baby. China, baby. Girl, tell me how much I can give you so you can switch your phone off, your dress off, the lights off, me and you just 101. Allow me to touch it, part of you. I just don't get enough, 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 baby boo, my only one. Hey, I'm crazy with your body like a cola. I wanna give you my dollar. Go buy for your mama Corolla. Girl, I like the way you do me. That's slow, slow. You never rush. I swear I'm not gonna die. Give me more, more, my woman crush.
Without you, nothing I can be. Take a cosy and it's a me, come on, let's see, kusudi. My number one fan, when no minute I get up, ilikuwa sijulikani, bila wewe nisinge kwako. Oh, let me love you. Everything I do just for you. Wasaka pesa kuweka bando, unifollow na kukomenti. Na mina kesha kufanya mambo, when you follow, utoriweti. But I just wanna make you happy.
If you really love me,
follow me. Follow, follow me.
If you do care for me,
follow me. Follow, follow me.
If you love what I do,
follow me.
Follow, follow me. Yani kama unanipenda,
follow me.
Habibi kwane umbetaga Bambi temugana Temuniga Balabanga mudaga Video nga mukwata Bemu imba Zen nino kubabaza Nino kubasabulanga Mugunda genga mulaikinga Mugunda genga mupostinga Mugunda genga mutaginga Kamu sharinga Muripostinga Come love me now Don't you love me tomorrow
Nobody does it better. Ladies and gentlemen, over to your
go give it to you, give it to you. Oh boy, don't they increase? I know you see something in me. I beg you, come and give me. Yeah. I know they go to hurt you too low. No, no, because if you're this is temperate. And then I need a da da.
Kifani chuchu dede akumali vichezio wasije kunimegea bwege aga nangangana mtoto nivo mapesi kusaka tanesi miguru ya pesi minauma nana nina nana nina nana nana I swear she's so sexy muni sina keshi la kwangu so kesi na uchuna nana nina nana. Twende safari bila kujua la kwako ni mwendo kasi kafa ukanipa jali upeke umetawala nafsi zako siku silali nahesabu mabati kisa we kila. Sizani kama nikosea ukabidhi moyo wangu ulinidanganya mapenzi mizuri basi wana twende safari bila kujua la kwako ni mwendo kasi tafa ukanipa jali upweke umetawala nafsi zako siku silali nahesabu mabati kisa we kila sijuti moyo wangu
kupenda si kupendwa
sirudi makosa yangu
ujinga wakati wa kwenda
kinachoniuma roho yangu
kuwapa neno wahenga
maana si kwa posti zangu
na kulingati napendwa
nishapona nishapona nishapona
ile mazoea
basi nenda umwambie
nishapona
oh mwambie
nishapona
basi umwambie akaniona si chochote kwake mazima kanipotezea kanipotezea alipomaliza shida zake
ila bado sio mimi kweli ndo yule alokuwa akisema alange sikuniona na kujilisha ya mimi yote ni bure nikamwita chana
za kumichombe zina nyuma roho mara kinidekeza raji njo angesema nilipoteza nikamomba po sige mami nitereke
kuona na kupa sahiri, kakupi unachotaka. Mana nimetulia na kukabidi utima, naridi kifungu mbili kukosa na kupata. Unanivumilia hata nikiwa sina. Minajua wapo walosema unifai, etia tuendani wanajichosha na kujipa tabu. Wapo sema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila nindo nishapenda, shapenda, sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda, singoki kisiki. Nishapenda, nishapenda, sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda, agi singoki kisiki, musijipeta.
Mabu, 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 la 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 la, mabu.
Nye mafundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Bibiki haivutu kwa kamba, na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana
ananiganda ganda kama kochi ananiganda.
Njomana
napanda panda kama kochi nampanda.
Minajua wapo walosema unifai, etia tuendani wanajichosha na kujipa tabu. Wapo walosema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila nindo nishapenda, shapenda, sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda, singoki kisiki. Nishapenda, nishapenda, sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda, agi singoki kisiki, musijipeta. Semwayo ni uongo, akina Mangi Kimambi. Ogopa na manyaku nyaku, maodari wa hongo, wasije kuweka kambi.
Nikipata tule ote, nikikosa utangoja riche tulale. Wasikutishe chochote, wasoisha vioja vichwa kambale. Nikianguka niokote, tusimame pamoja sare sare. Adi tuzikwe sote, utogendonye ukongoja makonde chale. I wish you wone moyo wangu, ulivojawa makovu, wenda utanyonya huruma. Na hisi wendo dawa yangu, umeshushwa mwokovu, nisikumbuke ya nyonye. Tunapita kama kupata kwa zamu, o zamu yangu itafika. Siwezi kana damu, kesho ataja nizika. Kila ningependa fahamu aya mateso lunipa. Mwambieni anoni nyima mimi doka mpaye, kupata poeni na sumiri yangu mimi akaichelewe. Oh oh oh, sina furaha na igiza, ini mladi watoto wasijisi vibaya. Uyu mdogo anauliza itikadi mama meha makaya, chakujibu sina na baki tu kusema.
Atarudi
mama,
atarudi,
anawapenda sana.
Atarudi,
atawaletea zawadi.
Atarudi,
atarudi mama,
atarudi
mama,
atarudi,
anawapenda sana. Hali yangu duni mefanya ukanikimbia.
Supreme Entertainment. Supreme Entertainment.
Nivyema ungefanya maigizo, mara kumi usinge nizalia. Ingali mapenzi peke, ningesema ni changamoto nijifunze. Amenyacha mpweke na watoto ni watunze. Ila siwezi mlaumu, wenda yuko sawa. Kipato changu kigumu, kutwa bumunda na kahawa. Ila mwambieni anoninyima mimi ndo kampaye. Watoto wasijisi vibaya. Uyu mdogo anauliza itikadi mama meha makaya, chakujibu sina na baki tukusema. I want to keep you, I'm not gonna let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nishasema no. Acha nikusifu, mzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die my baby. Na ukinipenda, taji die my baby. Oh, 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 oh. Na komana za kachiri, kachiri, ukubinuka.
kabinuka. Kivumbi na jasho wawili wawili kwenye mashuka mashuka.
Asa baby niteke
uniteke uniteke
nicheke kama mtoto
uniteke.
Baby teke hapo no penye
uniteke uniteke
ninenepe kama mpondo
uniteke.
No
uniteke.
The DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him.
Macho yake nungu nungu akinitazama na mimi nageuka nungu nungu miba inasimama. Macho yake lungu lungu akinitazama na mimi nageuka nungu nungu miba inasimama. Fanya wazi unachotaka, sitisha kunipenda. Kuna paparazi na basata, tusichapane madenda. Na komana za kukachiri
kachiri, binuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri wawiri, kwenye mashika mashika.
Asa baby nite
uniteke uniteke,
nicheke kama mtoto.
Baby take
it, hapo ndo penye
uniteke, uniteke,
inenepe kama mpondo
uniteke.
No
uniteke.
Ula la, DJ Pink the baddest.
Asa baby, minataka ni kukande.
Pinda, pinda mubongo, pinda.
Iya nipinda ni kukande.
Pinda, pinda mubongo.
Unishikilie, nami ni kugande. Minapenda mbongo, ebu nipe ni kukande. Eni ni kukande.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu satuo
mwa.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapadisha wazimu analicheza mwa.
Kunde boy for everybody. My music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing, ta la la la. Itando kina ni gadi. My fancy nongeza daddy. Salute kwa wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala.
Hey, waso nipenda kazi wanayo.
Hey,
kazi wanayo. Yes, genga pesa ninayo.
Hey, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafuata nyayo.
Shaka wakangangaga, mweza kona jichangangaga. Nazisanya parangangaga, yey. Nikipata natumia, madu wote rukse nitangangaga. Napendaga vicheni vishangangaga, na uturi watangangaga, yey. Hakikisha unanukia,
oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu na tuone waka. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu wanaicheza wanga.
Samina mina
Waka waka
Samina mina
Waka waka
Ate samina mina
Waka waka
Samina mina
Waka waka.
Wanotaka shindana nami, awapati atasare. Usishangae tatuna vipini, miema konde chare. Piskwalo nileta mujini, mundi watandale. Maneno majungu tupachini, muziki utawale. Kama nyapara kafunguri wapingue, kutotu na chana mawingue. Amesha panga we nani upangue, unajitesa bure. Aga wekesha kwa wakangangaga, mweza kona jichangangaga. Nazisanya parangangaga, nikipata natumia.
Oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu tatuone waka. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapatisha wazimu anaicheza manga.
Bonga.
Supreme Entertainment.
Wambie chopa moto usimwi na moto wewe. Wakiziba kulia si tunapita kushoto. Jema machine. Usicheze na jembe litakulima.